sense zobri ohia tiri ụzọ zobri ụzọ tiri ohia n'ihi na a na-ebe ọgwụ mmagbu ogbu ere dogbu agbụrụ ọhụ ya ife ma bishọp okonkwo eze oderigbo eze nna nyere ube ọchịna nwata chairman chief executive group group of companies nigeria limited na-arịta na ebe mata ji na-ebido n'ọgụ amadi ụtara ji buru ọnwa ndị gburu nwanne ya ekene nchifu ke okereke agbawa dikis na aro ndị izọ ekweda site na chapụl eze chairman chief executive caribrich lagos nigeria gif luk abas ebube dike na obodo ukwu chairman managing director labaski holding nigeria limited chief ekem izọkụ ome ihe akụ eze kwesịrị ogbu agụgide atọ sajif sam okafọ okorodudu ome ihe ukwu na arọ ndị izọkụ awata nigeria limited chief ma ebrim next motos ekwuanụ na arọ ndị izọkụ ọdị onye na mma ọdị onye na mma ọdị onye na mma ndụ ụbọchị azahụ ya aja gwa m onye ọ dịrị mma ọdị onye na mma ọdị onye na mma ọdị onye na mma ndụ ụbọchị azahụ ya aja gwa m onye ọ dịrị mma egeresi egeresi ụwa bụ egeresi ndasịrị ananasị egeresi egeresi ụwa bụ egeresi ndasịrị ananasị ịkwa nọrị nke nsere
ọnụmas
ọnụụwa
ọfịsa
ụbaeze amịrị
oluki
ejie elenu ucheruo ekemi naba ikọka
nnebuka
ndụwa na ndebuka agha tụnụ na-ebuka onye na-ebugu nne n'ụwa ma na ndụ mụ je na dune o nweghị ihe mere ndị nọ n'ụwa ha ji na-achọ ibu m
ọkụ
ire kanụ na iro kanụ na akarịọ ihe ji masị ihe ji masị n'uwe buka a na-asọrọ onye onye ka na-aga sọrọ n'ụwa o ihere eji ọnụ ọnụ anaghị epụcha ihe ọkpụrụ
otu
ogbu agụ elenukisi
emeleelukana
nwatakwụrụ eze
egburu ọbịa
agbọwọ jijis
eze
apụta n'egburu ọbịa
ọkpụrụ rote ọmụkwuru ya okpụrụ rote ya ọ na-ekwuzu mma ndị ụwa bụ ọ na-ekwuzu mma ụmụnna kwagwe nna anyị ga-aga n'ihu ụwado onye mfe ndị ụwa na onweghị onye adụru mfe onye na-ekpụ ibe ya n'ụwa omeghị onye ọ bụ n'ịma na omeghị ihe mere ndị nọ n'ụwa ha ji na-achọ igbu
ọ
bụkarịbụ ọzọ
Obodo dere jinjin, oyuku,
igurube, igurube, adaba.
Obodo dere jinjin, oyuku.
Ndano nuwa nekenene mungu. Kimba na mune meriai Adika bulo Adika bulo Mayamba
Obono neji Onyuku
His honor
Obono neji
Onyuku Chimbele
Adamo Obono neji
Onyuku Amaku daku Adaye jomba na yoro
niko Onyuku
Aiko
Obono neji
Ojina da Thank you.
Omen po kwa kiri zogu Taga stone Aizu wa tojo Ohuche Emeka ndota Uchite dogena Kanu ya Maju to mwi kwa rube nezo noso Obwe hi Ebu aha nite kwenye nu Jomo penu oko kumu na wezu wako
Patrick,
you're a man, 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 you're a